city. Come on, night, come on, night. Come on, night, come on, night. Babe, tuna macha wagusi. Staki kuvate na nuksi. Kuchit sasa nukta. Tuna shapa fume, mata nkikuchita roof inanisuta. Post paka wako block, safi. Kama wana bando, wasaidie wifi. Wanajila spona si pepesi kwako. Na wesi umepesi, me I love no body but you. You and I to see na option. Onesha kama ne moja, weka caption. Watu hato kijificha takuchimba. Kama ne moja, utamlinda.
Honey, ukini misi weni text. I'm a video call cause I'm here for you. Washa kuna kwa kiku test. Ni post kila time wagure kitu.
Unajua na wala hatuli kwao. Wanajitia kutujua misi ina story zao. Ila za kwetu unajua si wanaweza na wao. Yani ni kutusumbu. Sasa tutenda beach me the sunset. Walike marafiki kwenye engagement. Na kila tukio picha zita husu. Tumugope nani umri unarusu. I'm so proud of you. Let them know that. Look how you're beautiful. Oh my god. Nisi ndo nanza kudet for the first time. Siko late and I'm very glad that you're mine.
Honey, madada wendo nani check. Wambia hapa na miwako tu. Kabisa nimeweka break. Gari mesimika kwako tu.
Come on, come on, come on,
come on, come on, come on, moja posti. Come on, come on, come on, moja posti. Come on, come on, come on, moja posti. Come on, come on, come on, moja. Oh, waoneshe.
Nakukaribisha kusikiliza Wanangu 99 pre-album katika application ya Boomplay. Download application ya Boomplay, ingia, andika Rapture, Wanangu 99, enjoy the vibe.